Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare jetti lewru Octobre hitande 2015 sappo jetti yamde jabbirima silimaji chapant enay e juu odo wattu goto woddu do radio adoro koyma gawo on competitude fa hande do won hejabe lam obe ebe tokkidal to wakkar joni ebe jokkiniri do wonono yimbe le lami be gube no tirtode azawat de fa be jide yimbe le gombe tombe ko buri fu hasindinde yimbe le gombe tombe kontiki wiide beltigi sanne en goldo jahol sobe iwi tokkidal to hundi tawere be jaha agel hokko jagal mudu be gando tasedit kanko ministre communido kabaru leedi leedi meden mo no dirta ministre baccili holita wer wakkati jono do won titiraaji ngaji ko yaata sappo enay holita wer do won ko nangiti hedo won dido titir ngaji do won no yimbe le choodobe tere ngaji san ciutire yimbe le wobbe be kollitiwit sa jeewi dido tere ngaji fu no choodirano di choodirako esseriya miccitede wi ko jabbino ko do nangitino ko yaati titir ngaji chapan be joyi djimobe leedi meden di bete hande be gonno yeso damal suudu seriyaru mawdu suudu seriyaru no dirtelu cour supreme leedi meden di do won seriya kando wadde hakkun mabbe kambe suudu service no dirtelu patrona kambe do wonono djimobe hodbe landibe kollitiwi do won le telefoji di ko yimbe jogoto ko le tem derfu e be kadde do be kanta tinede ko yaata le tem tem der hitan no be kollitiri sa djey do gal musa ay mudal ya fay milioy sappo di le hitande walde no dirtene vers zone rouge le leedi meden di wakkat jono be ngadi noddango fewde do won horejo leedi no be kollitiwi sa djey no police ngabe ngordi wakkat jono do yawti kaddi sanne e be kandarti nede dabare ko yaawi se grabbi wono kabaruji moddi min jogni on do hande di bismillah modon e hedaade holitinde wiide fa hande ta do won hejaabe laamu obe ebe tokkidal tobe gonde yidude yimbe le gombe tombe e faabe jaa yalla wakkat joni hodbe kasindini le hen ko be jaata ton ko do micciteden wiide do won laami be gube no tirton azawad de an jokkino caggal mabbe holitan wiide ko jama o holitibe ton wakkat joni do won kabaru cellal yaade jande fa yotto e kurangaaji sobe iwri do won tokkidal to do holitan wiide be jaha agel hok barke sise
golle arandejo hejaabe laatike yidude e horebe walde semande jidangal ana humani sekude laawi kandi tabede le bangal yubbinde gol lejidi imogol yubbo himmeji yimbe fuddi kenyen arande mudun fu latike taykade cuudi kasindinaadi fa warde e yubbo himmeji yimbeele kanobe gollude ton fa yottoyade e kaake gollirde denno golleji hejaabe waran heddo e wadede ko warata e balde sappo hejaabe feccike pelle tati fedde fu nayurike golleji di ngarta humanaade arande mudun fu le bangal jande kuran kanyun e ndiyan fa warde e cial faccitaama don wiide hejaabe wobbe ana dooma e le nyalaade ngaroje de jahol mabbe gol faada mudun yo sekude laawi le bangal tabade sariyaaji kaldal e kawrangal fa yottoyaade e wirfinde serwusiji laam o lekkidal e mangal mudun denno jaabuuji kemtetedi ciagal gol horgol waran sabimbina nyalaande heeje nde kalaasiji di uditita lekkidal e mangal mudun fur denno golleji hejaabe waran wade e le nokkuje agelok kanyun e tesalit
non yimbe le gombe tokkidal tobe do be kollitido wakkar jore beltile di do golleji sanne sabi debbe bi e be kasindi non kabaru jande ekol no do hani fuddirde ton fa yotti yon diam kanye do non no kurangaaji fa yaade hono kabaru cialale fu be kollitido ile tiid alaay di ngadde sa haleedi meden di wakkar jone do ganni ton sanne kede do non ko neddo goddo kidal ko hali do hen do focci tango barke sise
yimbe le kidal be ana welti fa sanne e do jahul hejaabe laamu o tokkidal to sabi paale tati caawude golleji hejaabe e de jeyda e kabaruji ciumudi yimbele tunbe fasan sabi sa ewi ile fuddoje basiji di dun woni cialal jande fa warde kuran kanyun e ndiyan ko warata e duubi nay hikka suka be njaata ekol le wattu joni o nyawuli kewdi tongide nyaw buballa funti le sa hangal e mangal mudum fur ko warata e lebbi kurdi hande men gala kuran rafi ndiyan dun ana wodi denno jahul hejaabe ana salmina fasan le majjun yoga e yimbele walde emenelande yellinoke tawe kambe humanto di golleji leila mukidal do ka e le gonga o yiama wiide be galana dun bawde ndottide ndenno ana haani ko tawe dunke en warta humanade di golleji ko waawi laata dabareji sultinoji yimbele tonbe
sakiraabo no bayl netri mi jojji modo hello am beemal ande gal mi noddirta phase facebook gal
tamani
ko ministre Mohamed Ali Baccili holita amed wakkati jono ko yaata titir ngay sappo enay dum wonono ko banti ley dum woni yimbel ciottobe tere ngaji leedi meedi ndo holiti wir sa jeewi dido titiruji fu no do ciottirano dum walda e sariyo holiti dido kabaruji wakkando yidno dum woni yimbel jadobe kabaruji be ende le majjundo holiti wiide dum woni ko jabbino ko be banti no ko yaata titir ngay chapade joy gede ko halido do focci tango Ousmane Diko
wattu warino yejube hakkilo kolitino yimbe yogabe mo inna talki gollirde kumani de leedi fa keba nokkuje jaajude maɓɓe bangal nafa maɓɓe tan jawdi waɗatake hen wona haala fa nafa gollirde nden e hoore mum fa warde e suudu jawdi leydi. Titre uji ɗi fuu min dokkan yeɗoɓe kabaruji kala marta naɗi kumpa nden noɗi ngala du fuu ɗo ɗi daari saabe de noɗi ɓamirani foccadaki fay e ɗo e séria leydi. Min jiiti hono titre uji jeɗɗi e inde bangal immobilier kañum e jeɗɗi goɗɗi e inde comme immobilier.
Kamɓe ɗum wono jimmoɓe ley leydi meɗen ndi hollitaade beetaade ɓe gonno daraade suudu sariyaaru mawndu ley leydi meɗen ndi nokku noddirteeɗo cour supréme ley majjundu hollitaade oɗo sari ana hanno taccede beete hannde hakkunde maɓɓe kamɓe ɗum woni suudu sarwiisu noddirteeɗo patron aka ɗum heɓa taccede wiyamaɓe mum cew fa janngo kasen. Hoɗo kamɓe ɗum woni jimmoɓeɓe landiɓe kollitiwi ɗum woni yimɓele joi en téléphone ji ɓe ƴeewe yalla ley hitaande foof ɓe kokke ley hen buuɗi temedere. So a ƴeewi ɗum ne ley hitaande ɗum hani yaade fa e milliard uji sappo e ɗiɗi CFA ɓe mbi wakkati joni fa ɓe ƴeewa yalla hono ɓe mballitirta kabaru jimi fa yettoyo fina tawano ɗum har yaad ɗumɗum hani yaarude yeeso ley leydi meɗen ndi. Keɗe kanko noddirteɗo Kari Kulballi ɗum wono secrétaire général jimoɓe ley leydi meɗen ndi ko haali dow hen do foccitago Barke Cissé.
Min miɗe miila ko ɗum bantina ko ana wawi latade sababu homo fuu ƴewtoyo hakkillaji muɗum ana hanno ko ɗum heɓane dabare tawe kabaru o yettaki suudu saria ka so ɗum ɓami fa ɗum yettika suudu saria. Nden noon miɗe miila ko ɗum bantina ko ana wawi latade sababu homo fuu ƴewtoyo hakkillaji muɗum tottodira hakkillaji dow majjum fa ɗum heɓane dabareji lobbi. Miɗe miila ɗum ko ɗum bantina ko miɗe gikki dow gikki lobbo so wona ɗum somin caami e ley saria o miɗe miila suudu ministre kumanidu fina tawa leydi ndi saami kañum e suudu kumanidu rewde hakkeji jimoɓɓe saami. Nden noon miɗe darda kala e jimoɓɓe gara men kebbina suudu saria ndu saabi tawede amen ɗo ana wawi faabade men e ley saria o fa
sanne.
Suudu ɗum woni an kaari waldinde ɓe noddirta vert zone rouge hollitawede wakkati jonoɓe kolliti metti maɓɓe hono police ngaɓe gori ley laawi ɗinoɓe mbindi lettre du fewtude ɗum woni hoorejo leydi ndi o Ibrahim Boubacar Keita ley majjun ɓe kolliti wiide wakkati fa tawanoɓe police ngaɓe hono ɓe gondi e darnirde jama o no ɓe kolliti wiide ino hani waɗede no ɗum watte fo feso coggu ɗum woni jobdiji police ngaɓe kani ɓeydide ɗum ɓeyde ƴeewe yalla hono watte yalla ɓeɗo police ngaɓe ɓe ɗaɗo ɗiɗo golleji keɗe kanko ɗum woni yagare Baba Jakite hoorejo mouvement vert zone rouge ko haali dow hen dow foccitago Barke Cissé.
Minen meɗen miila jiile leydi ndi wawaka yeynede so yimɓele kanuɓe humanade ndenagu ɓe ana wondi e wadde ɗi golleji tañuɗi. So wona minen meɗen anniyi joƴƴinde walde sagantonde ɓe fa joddiji mabɓe ɓeyde ko wawi latade sababu ɓe cela ɗi golleji tañuɗi saabi jamma e ñalawma eɓe daari e ley booli eɓe nanga temeɗe nayinayi junggo yimɓe. Ɗum sa ƴeewi araf yiɗude leydi muɗum watta so leydiyankoɓe mali kewɓe ana waɗa ɗi golleji. So wona so neɗɗo ana yiɗi leydi muɗum fuu watta ɗi golleji.
Honnoɓe kollitirino ɓe mbi sa ƴeewi wakkati joni o kawrital fuɗɗi ɗum won ɗo Bamako ɗo ley ngal ɗo kawrital faɓe ƴeewa yalla hono ɗum woni joɓoɓe coggu cuuɗi ley leydi meɗen ndi yalla hono ɗiɗo cogguji ɗum hani ɓuytirade le majju ndu hollitawede lanniɓe ngal ɗo kawrital ɗum woni suudu ministre kumnidu kabaru hono ɗum woni jagguji ley leydi meɗen ndi kañum lanni ngal ɗo kawrital hokkidiri juuɗe ɗum woni yimɓele ɓamoɓe ɗum wonono coggu luwasiji ɗi jaati kamɓe kokkidiri ɗiɗo golleji hollitawede wakkati joni sa ƴeewi ɗum won walde noddirten lasuko maɓe gaɗi noddago fewde laamoɓe mbi ɓe gatno gatta fu ƴeewa ɗum woni e galleji ɓe jaati hono ɓen kani yoɓirde usuruji kañi e lampaji. Keɗe kanko ɗum noddirteɗo madame Kulballi Salimata Diarra ko haali dow hen do foccitago Ousmane Dikko.
Ni saria ndeno nawtortoɓe ɓe kabaru luwase ana hen ɗum waɗi se darta saria donneteka ka ɓame gam muɗum yo kan saria kollitaka woni kame mijoto e dow muɗum handen yalla ana daña komen ɓeydi e makka fa ko tentili heɓe nafojum yimɓe fuu. Haala torra haalatake ka haalatiɗalaji ɗi ana godi e leymu kanɗi haalede yo ɗi tiɗalaji min gondi e yiide mum faɗi ɓuyto yo ɗum waɗi somin gaɗi e ley saria ka hakkeji wonɓe e luwase saria ka ƴewanɗo tiɗalaji godi fa walla ɓurɓe fo wonde e ley muɗum ɗum woni wonɓe e luwase ɓe no keɓira mosola.
Union européenne e gouvernement Royaume Uni e leydi Suède goni paabotoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeyaloɗon ni les région ngaji ɗiɓe kollitiwi ɗum wono yimɓele kuminiɓe kabaru demmal ley leyɗele Afrique de l'Ouest ɗo ɗum won leyɗele keedude hirnangue ley leyɗele Afrique ɗe hollitawede le yontere nde ɓe gonno to segouto kowoni fanal ngol ɗo jahol dufaɓe jaaɓe dokkidira hakkillaji ɗum wono yimɓele gonɓe to segoutoɓe ƴeewa yalla hono ɓe kani wayltirde ɓiɓɓe jalo toon fawno kabaru demal maaro ɗum yaara yeeso ley laamu ɗum woni sego o le majju ɗo hollitawede e poti yimɓele capan tatonɓe iwri ɗum wona ley leyɗele sappo e tati ɗum won ley leyɗele suu ɗo lewon leyli leyɗele noddirteɗe Afrique de l'Ouest ɗe hollitawede caggal muɗum ɓe jeeyi ɓe ƴeewoyi ɗum woni to santoɓe ƴeewoyi barasi kala o ɗum fa hande en keddoto segutoɓe kollitiwide ñalawma keeƴana ɗum woni fa ɓe ƴewto yimɓele gonɓe tonɓe yalla ñaw jabitte ane muɗum en na wala hollitawede oɗo ñalawma ɗum fuɗɗi bete handen to seguto le majjoɓe kani ƴewde ko yaata yimɓele temeɗiɗo e capanɗe joyoɓe duuɓi mumen ɓamata capan tati fa gabba yaade dow le majju lanniɓe oɗo golle ɗo woni walde nuddirten association diabetic kanyo hokkindiri juude walde dum won noddirtende santé diabète sekrab do katte nyalom hande kabaruji meden di kan holli taw witta kabaruji moddi mi jugno nyalom hande di dum won hollitinde wittan hejaabe laamu obbe be fa hande be to kidal tobe be gonde jowtaa dum won yimbe lan gombe tombe ko buru fu hasindi di yimbe lan gombe tombe ko di tiwi de beltiki do hen jaati tagal mudu yama so yuri tobe jaha agel hokbe ja tasedit kanko ministre dum won ko biri ko minido kabaru leedi leedi meden dibo noddirta mamed bacci di holli tawede o banti dum won titiruuji ko yaata sappo ina o di sa jeewi di do titiruuji fa jawan tan di ngala do serie tagal mudu dum ciite de wiido ko jabbino ko banti no ko yaata titiruuji chapan e joyi dum won kambe jimoobe leedi meden di bete hande be gonno darade suudu seriaru mawdu noddirta cour supreme leedi meden di hollitinde wiide tan dum won be beltaaki fi honno dum worrino be bi taybe kan beedi be kan hokkede dum won le hitane fu buttem der hono ko yimbe joge telefoji be joge telefoji di ko sa deedu yafa e milliardoji sappo di CFA walde nebe no dirta mouvement vert zone rouge be kuliti wi wakkar jono do won kanko hore jole do be bindi lettre yade e makko be biom hani wadno watta fu jeewa yalla hono police ngabe gonde gollude golleji mu en dino yalla do buyto le yedi be di fes jobdi mabbe ko be tebe bi do hani be der secrétaire di won no kabaruji me jogino do hande di kakkede heedade fa hande honno andir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi